kwani wewe haujui
watembeze
ni kama sina moja asubuhi mapema jua la chomoza mpalamwezi baada kusama nafunga safari paka kwake saidi rafiki wa zamani chapo shule ya msingi namkuta saidi amejiinamia kapigwa na baridi huko macho yakilia namuita saidi kipi kimekukuta akasema sikumbi sasubia nikwambie yaliyo nikuta mwezoni na akinilie na kesha najuta yote nilofanya sisile nilikuwa fukara sina mbele wala nyuma maisha mabaya mfano wake hakuna nikampata rafiki tena ibilisi mana alinishawishi mambo ya kiabisi akaniuliza unataka utajiri jibu nikarudisha hilo halina siri akaniambia basi utajiri umepata ila kinachotakiwa masharti kufuata mimi nikamwambia mimi nipo tayari kwa watu ongea mimi kubwa kupata mali mimi nikamwambia mimi nipo tayari kwa watu ongea mimi kubwa kupata mali. Saidi, oh Saidi, Saidi alipata rafiki Saidi, mkaidi, afaidi, afaidi, Saidi amejiriziki Saidi, amekuwa gaidi Saidi, ya kumwamini godi Saidi, amekuwa tumbaji Saidi, amemuhua mama Saidi, hana cha kufanya Saidi, anapele wala nyuma Saidi, hana nyingi lana Saidi. Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi. Wewe, wewe, aya wewe, nafikaka nichukua paka kwake mganga, mganga akanambia pesa umeshapata, yapaswa kuwa ili utoke ufukara, mimi nikastuka, haya tena vipi, nyuma nikageuka, nikacheki rafiki, nafikaka nambia, wala usiogope, utakachoambiwa wewe fanya usisite, mimi kwa ujasiri, mganga nikamwambia, nipo tayari kwa yoyote yule kumua, mganga akasema ndani ya maji tazama, utake muona mchome kisu cha mana, ile kutazama, nikamuona mama, moyo uliniuma, nikashindwa kumchuma, mganga akanambia, hebu punguza hofu, fanya nilokwambia mchome kisu si hofu, wakanishawishi, mganga na rafiki, mwisho ibilisi, nikampa chansi, nikakikamata kisu bila ya kujali, kisu cha mganga chenye ncha kali, nikamtazama mama huku nalia, mimi bila huruma kisu nikainua, nikafumba macho nisijepatwa na huruma, nikashika kisu, nikamchoma mama, rafiki na mganga wakaanza nipongeza, huku wakasema kazi nzuri nishamaliza. Saidi, oh Saidi, Saidi alipata rafiki Saidi, mkaidi, afaidi, afaidi, Saidi amejiriziki Saidi, amekuwa gaidi Saidi, ya kumwamini godi Saidi, amekuwa tumbaji Saidi, amemuhua mama Saidi, hana cha kufanya Saidi, anapele wala nyuma Saidi, hana nyingi lana Saidi. Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi, Saidi, oh Saidi.
Tamaa mbele, mauti nyuma, rizika na ulicho nacho Saidi.
Ngoma to supply me now, to supply.com.
Ni nochi ni wakipemba. We take it over.